uzive kujonga andihambi kumnandi apha awuva ntonweni sanenzokwazi no adluzekani ham ham.
Level of noise.